Kamalino, labda minife yendo ukingoni, mjitulize kumwacha sizani no. Shape body it's your night and she's my number one. Kama katoroka peponi, fundi wara. Same but different vibes, twiga wa sadani, you know. Kama katoroka peponi, nasikia the way she move yake body body. Ananipondisha midadi, yani ile night bedroom ya minaji. Akdeto mindo pepe daddy. Maua, maua, nampa maua ye. Toto anajua, anajua, paka anajua tena. Maua, maua, maua ye. Toto anajua, anajua, paka anajua tena.
Nakupa moyo, chukua mama, usiutupe utanichanganya. Kama ni maji we ni kina kilefu, na mimi ndo nishazama. Amini kukuacha sidhani, na we nifanye niwe peke yangu. Umeniweka kiganjani, chukua mama beba mali zangu.
Tuweshi move yake badi badi, ananipandisha midadi. Ile night bedroom ye minaji. At the top mindo baby daddy.
Kiuna mwani kafunzwa tanga, sombe akili cheza charanga. Hana visanga akiwa kwa kitanda, usiulize why na mpenda.
Maua, maua, nampa maua ye. Toto anajua, anajua, paka anajua tena. Maua, maua, maua ye. Toto anajua, anajua, paka anajua tena.
Anajua tena.